Tulabye n'obulamu buno bwakokonye Mutulyanguza osowaane ku kyotazi So gye twabujja tewali amanyiyo Nga ne gye bulaga tewali ategeera Essaawa y'okusaawa Ndowozese sawa yokuzawa Olumbe lutulanga bwema geba tayingi kumbute Tulabye n'obulamu obukira obwomu Okutusana konga tewali ategedde Ebyensi ebitwemazaamu bya bulimba kalinge musa Pawulo buli lwendoza kw'ebyo Bwekuŋŋanya n'enjolo kunywa bugwewo Bwati ndituuka n'akaceyo ku lukuusi kiteebereze Okufa tukimanyi nti kya butonde naye tekimanyirika ekyo bakulimba Ate nga n'awazaayibwa olaba nga wampi naye nga wala Tulabye n'enfa ya lunezisa amayumba n'obuto okusigala nga buyaayaana Luwemya abalenzi abanyumira amasuuti obutuddiriza Ndowooza gye balindekeyo ku lupande okunkasukira embunyu ziri ekiwedde Dale yasaayira bannange gye ndigenda olumbe luno Ndowooza gye mulindekeyo ku lupande okunkasukira embunyu mponye ekivundu Dale yasaayira ne mmange gye ndigenda olumbe luli Lwe luno olutuyigga engeri ya ddungu kutuwanika embegaabeho okuzaana myanga Era lwe lutawanganya buli kitonde tuwemmese Tulabye n'obulamu buno obwakokoonyo Butulyanguza osowaane ku kyotazi So gye twabujja tewali amanyiyo Nga ne gye bulaga tewali ategeera Essaawa y'okusaawa Tulabye n'obulamu buno obwakokoonyo Butulyanguza osowaane ku kyotazi Soje twabujja tewali amanyiyo Nga ne gye bulaga tewali ategeera Essaawa y'okusaawa Tuwala n'ennyama beewedde ku magumba N'obunyaluse n'obw'oluwoko kumba Abazaala lubalesa bwana muzireba nga lwetika Abakunkuna n'emiggo mu bukanzu Terubawanise empala ataluweneena Olaba lukyakuwa abakuumi bw'ekikungu olusajja luka Ebintu by'okoleredde ebbanga eggwanvu Bitwalibwa abataali ba kibiina bekya Bavuluganira mu bye batamanya gye byava olumbe luno Walumbe n'otutambuza nga twemasaka Okutukenenya endusukira ebimenke Omukulu gy'otusindika entiisa nnyingi so tegendwa dda Okufa tekusibirwa kuba ekyo kyaggwa Ndabayo n'abamu abakyusibwa emisaayi Balala batwalo London mu banka kensana ingawa Mukama watupangira obulumi bungi Okutwabuliza ensola ge magombe Lutudaza nga olutagenda na kukuta iyo Tulabye n'obulamu buno obwakokoonyo Butulyanguza osowaane ku kyotazi Soje twabujja tewali amanyiyo Nga ne gye bulaga tewali ategeera Essaawa y'okusaawa Tulabye n'obulamu buno obwakokoonyo Butulyanguza osowaane ku kyotazi
soje tuwa buja tuwa ya manio Kani jebula gato wa ya tegera Iye sawa yuku sawa Mkore rangu vato na mayumba Luga vajamu na vote vanda sima Luga sanga kumba gomu kore na afa Chitemeleze Evitu alaka nyanga tulichawe Ene soku jamu kakoro laruawu Aba kakaru ava teleke yukulukusi Tebatanga Ama yae na ava tefuje tugenda Nota manyavuri vanga lukujimbi Nanga leja ne kitabu mulinzika marinza we Mbuli awali akarunji wasibide Kugambiru atirize mpara valinzi Mula valuta iza kapera ba matumbi usukirifu Sebo walumbe nubu inza votu yambe Tusomu seku wana wafebu ya yana Kubanga jyotu ganzi kentisa nyingi bikuno visa Tulabye n'obulamu n'obwa kokonyo Utuli yangu soso wane kuchota si Soje twabucha twali amanyiyo Kane jebulaga twali ategera Iye sawa yuku sawa Tulabye n'obulamu n'obwa kokonyo Utuli yangu soso wane kuchota si Soje twabucha twali amanyiyo Kane jebulaga twali ategera Sawa yuku sawa Nganja kumkumuke vakire chikomi Abaribe hiri ngura katemigoke olumbe runo Lutera nukuli ingizako mamarame Umusika na kusoka yomuri omuzanyo Umwana we yali hapo wabulikaru mji ngarwe tika Kare minutu andicheke detiru oligenda Tweka angawa muru vache murugudo Nembire luba wanura yochisufu Tegule walika Singatu igabu apeka fazari mwejo Nata yambi wako wa mitwe mikamwe Lutu tega ni miayu kitu ganze wakwenya hii Zini mikwano jalo nosite tegera Haba singo kutuwa garanga kurubia Sebo na kupangi lacho mkuruwa tude ufaga mani Tinti mabuli urunya gomu kufe Banange sawa yoku feja nevigambo Munguli rama uza gundi ya mwenyude choke seno Yevye vintu nuzangamira kalodo Kukufaba kumaru kubateli ategira Kukuta banguli mikwano ulikandiru wakatwe ungu Sima njinebi ukururu yeto ziza Dababye vyokuboku zambu vituranga Nebi na mnye nyebi abikanga mwanange Nduru ne miranga muna kwebi sufu Biwele kera dalara ge magombe Chimwa kira tewenkele togenda kuda tukwela vire Tulabye n'obula mbuno wako konyo Utuli yangu soso wani kuchotasi Soje tuwabu nchati wali amanyiyo Nani jebula gati wali ategera Sawa yuku sawa Tulabye n'obula mbuno wako konyo Utuli yangu soso wane kuchotasi Soje twabucha twali amanyiyo Kane jebula gati wali ategera Sawa yuku sawa
Sentu tiakwe chusiza waka kwaya Pasajja vata hapa mwagira vya kunze Kuna nebuchula wumu omerate nyara Nakuza dante talisiteji Oli tuteka wakwa tamanyi kuziba Yate tunagamba tutianga na wasimbi wa somote Banangero atilimbo la simbo anintia Kundi wange anzimbire chisweka Musajja watu atari na nyombo ya saganga Umami harina life ele uwe magombe Na kubandi ugo mkubire bidongo Yatilimbo la baimbi mungirie nkambwe awanji matyo Masima jimli unavula kentana Nulina mate hiru kambwe Nakatijerwa isaiti rateri ama nyiwa majefuge Ya wafese seseko ye wa muranga chini Okumutu waranga yesi ngejari Nabafuzo wabaka bubuzo manyoku bamba wagenda wala Lutuoke zako nebi kwani raba kwenyu Mwafute na ono gurumyo mwesi Jani aliala vye kubifaje waza ira mbakine mchio Chasa tumanya antiruna rumba Chema fawa we mukira na kema gombe Evi ntubione vinya kukira vya wamba inganda sino Nebweri vera banja teriku sasira Wakiri jofiri dabo omurambo Magoba chaga subi woku famwazai mtubanjinga Uwana buje busoma kwe kastofa Inzo kamba antiwa busalu wakusika Katili master manyate liku ya mbaoro kweganwa Waliwewe rwanta bolira hache kuberwaria Nebio mazuku soko luna anabachasa Emisi mojido bonka nyevi kabatai maganda wange Ogo chako ngiriza wa kwa mayanja Nojo ulira ya tebashi wetere Omuntu nayo chabandekwe yanja weti ulikasajja kabi Chako ngiriza wa kumayanja Nojo ulira ya tebaki wetiri Umuntu na yo chabandengu ya nyabu eti uftini eti ya Paulo ulirwendo ya kwewe Wengu nganya ni mburo kunyo wa kwewe Watendi tuka na kacheo kukusi tigendwa ta Paulo ulirwendo ya kwewe Wengu nganya ni mburo kunyo wa kwewe Watendi tuka na kacheo kukusi tigendwa ta
Tulavye nobura mbuno wako konyo Mutuli angu zoso wani kuchotazi Soje tuwako jate wali ya manyo Taniji hula gate wali ya tegira Iye sawa yoku sawa Tulavye nobura mbuno wako konyo Mutuli angu zoso wani kuchotazi Soje tuwa ujati wali amanyo Kananiche uragati wali ategira Iye sawa yoku sawa Tulavye nobura mbuno wako kwayo Utuli angu zoso wane kuchotasi Soje tuwa ujati wali amanyo Kananiche uragati wali ategira Iye sawa yoku sawa Tulavye nobura mbuno wako konyo Utuli angu zoso wane kuchotasi Soje tuwa ujati wali amanyo Kaneje uragati wali ategera Iye sawa yoku sawa